kuashada hanun kale shalay gogol digeegi kuashada hanun kale markan ku garsheeta kagaral weydan markan ku garsheeta kagaral weydan lagubto jacaylki ku hayo harade lagubto jacaylki ku hayo harade shalay gogol digeegi kuashada hanun kale shalay gogol digeegi kuashada hanun kale markan ku garsheeta kagaral weydan markan ku garsheeta kagaral weydan lagubto jacaylki ku hayo harade lagubto jacaylki ku hayo harade adigo gardarano
Amba